mmanja nkabolo ndithu ngati munthu munthu uleka kugwira khasu ndithu dziko lapansi ndiwe kabolo ndithu ine ndine lone sikewani abaliwanga koma kumagwira khasu ndithu zolimba onani nyimbo iyi kunena kuti mmanja kabolo ndithu Thank you.